There will be plenty of time for you to sleep when you are dead.
Exclusive to Zayd Hype Mag.
For the living, yo. Wake up and do something.
Fresh Sound Production.
Baby boy, Greg T. Whisper, I got you. Was it GRC?
Hey.
Stelia, what you want? Pinga, Utande. Kamuntu wangu sebenze
Uwana ngani jamuni jaga sumawe
Uwana nipale weima upushinge
Uwana ngani jamuni jaga sumawe
Uwana wale matie mpako fike
Uwana ngani jamuni jaga sumawe
Uwana kuseke limbo zamvelele
Uwana ngani jamuni jaga sumawe
Uwana ngani jamuni jaga sumawe
Uwana ngani jamuni jaga sumawe
Prayer na hasu muntu wanga ntie kinga Tufuna success you should keep pushing the same Wake like a slave to live like a king Iwe mavutu ya baba waza imbwelela tupi Gazila panjala koba zankara puanti Woka zile kelela nanka uza tiachani Pano pachalo vama hala palipe Viswa tingile waboi usape Panga kantemba endia kumunde Wawosa sakanchito lionse sebenza Mereba kuseka mailo waza kupemba Pani manje posting iwe itaye panja
Benga utande Uwana ngani jamuni jaga sumawe
Yabuka mtu wangu sebenze
Uwana ngani jamuni jaga sumawe
Uwana nipale weima upushinge
Uwana ngani jamuni jaga sumawe
Uwana wale matie mpako fike
Uwana ngani jamuni jaga sumawe
Uwana kuseke limbo zamvelele
Uwana ngani jamuni jaga sumawe
Uwana ngani jamuni jaga sumawe
Kasuma kosa na madiu shita taibwela kunuma Shita ya kubomba mune eino so Kosa na madiu zinangula ya lilo Mune poso kusaga magiro nobuyo Ama black door deal unayena ya boyo Ibe pope ninangula for sholo Kwa as long as bondi suku tia sholo Nikusemeza chakuba sikufunika wambela Kaba siye chabe oloba kuseka Let nikupala uka Sufu niko feluka nangu bine ya luka Sufu niko vileka Whispark
Pinga utande
Uwana ngani jamuni jaga sumawe
Yabuka mtu wangu sebenze
Uwana ngani jamuni jaga sumawe
Uwana nipale weima upushinge
Uwana ngani jamuni jaga sumawe
Uwana wale matie mpako fike
Uwana ngani jamuni jaga sumawe
Uwana kuseke limbo zamvelele
Uwana ngani jamuni jaga sumawe
Uwana ngani jamuni jaga sumawe
Uwana ngani jamuni jaga sumawe
Ziwa veufu na zonza leka mtu wina kukukontolola Waulezi muleke vemu majita muifa zina ya wanzanu What is that and it's just because they made it Imafuli ulezi Zilimbi singa mzima ipo maketi Baba man wea kwa niza za rento Lumjala wa malacha walipila wa skulu Zipompe wepo chita filifulu Mula ifo sakona ma shotgun Dewa ukata mangila palasu za kwila plati Forward this way for your sweetie
Pinga utande
Uwana ngani jamuni jaga sumawe
Yabuka mtu wangu sebenze
Uwana ngani jamuni jaga sumawe
Uwana nipale weima upushinge
Uwana ngani jamuni jaga sumawe
Uwana wale matie mpako fike
Uwana ngani jamuni jaga sumawe
Uwana kuseke limbo zamvelele
Uwana ngani jamuni jaga sumawe
Back to your reach your destination
Uwana ngani jamuni jaga sumawe
It's your boyfriend Craig Z. Of course, we spark on this one. Was it GRC? I know you physically have, but keep on moving, yo. It pays to be strong.
Fresh Sound Production, Duction, Deduction, Duction.
Exclusive to Zayd Hype Mag.